omo ina biso.
Alleluia.
Oh, oh, Yesu azali champion abina ngai.
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 Oh, oh, Yesu azali champion abina ngai. Yes,
I'm
longing. Yes, I'm longing.